MalawiMusic.com. MalawiMusic.com.
Moyo wanga ambuye chapatino endikupenda ombuye ndiyende zisomo chaka chino choka ndipese konchito chaka chino mbuye mundiende banja langa ione zisomo katova nkuto mzidwa mbuye ati ndingo tayantawi ikutsata inuyo chaka chino ndikutulile zisomo chaka chino
MalawiMusic.com.
Moyo wanga ambuye chapatino endikupenda ombuye ndiyende zisomo chaka chino choka ndipese konchito chaka chino mbuye mundiende banja langa ione zisomo katova nkuto mzidwa mbuye ati ndingo tayantawi ikutsata inuyo chaka chino ndikutulile zisomo
chaka chino zisomo
Shina monga mwana wa Mulungu atulatiti oyenda ndi Yesu amakondwera oyenda ndi Yesu saso kuchena kawawa
saive
akavalo kumpanda
saive
famile yotwanima ulemelelo akavukira
amaoneka makalidwe
Amasiye alege kulila
akondwe awone zisomo ngakale zikolala Malawi olani simu wanumbuye muyendele shaka jino mumukutulile zisomo zisomo zisomo
shaka jino
zisomo
www.malawi-music.com.